Ya Batmani Mopa Na Simba Jama.
It's the kids, baby.
Ayo, Koma kunichokonoa, kunifatafata kuna muda vinaboa. Akutanitia doa, nile naye moyo wake tishutaloa. Najua nakuudhi, wiwe sasa mekuzidi maujuzi. So silete attitude, kubishana bishana I'm not in the mood. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Uku napewa nyama, nyama kwa nyama, sijui wewe uko. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Uku inabana, bana banana, sijui wewe uko.
Ona, usiniulize hali.
Niko very good, nime glow sana. Niko very good, nime glow sana. Kochiri menona.
Alhamdulillah, angeniua yule. Mana mtu si mtu, jini si msukule. Hivi mapenzi gani, kupigana kama shule. Mie nampa huku, yeye anayatoa kule.
Oh nurui, ningeitoa wapi. Kufumania kila siku kushikana mashati. Oh, nurui, ningeitoa wapi. Kutukaniwa mpaka ndugu ndo mapenzi ya wapi.
Na simu zako usiku wa manane unikome. Unitumia message please naomba nikone. Wewe si jeuri, haya move on tukone. Na mpichwa wako so fadhila heshima tatone. Najua, najua nakuudhi, huyu wa sasa amekuzidi maujuzi. Najua, so silete attitude, kubishana bishana I'm not in the mood. Mwenza wako mimi,
niko salama, salama, sijui wewe uko.
Oh, kazi kwako kigagura,
uku napewa nyama.
Ma,
nyama kwa nyama, sijui wewe uko. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Uku inabana, bana banana, sijui wewe uko.
Exi, usinulize swali.
Niko very good, nime grow sana. Uchi limenona.
Mimi
niko very good.